We grew up only with a single mother. Eyali mama, eyali tata, embeera netufukira masanda. Bamechoka, mama teyali fama. Era mukazi gomwe twakwera fena, tukuze mu byokusagala ba. Nze sasobola kufuna ku parental love. Nkulidde mu bugubi ne mu bwovu. Ewomunaku tewaba bikonvu. Nze twakula n'abasamize ku kyalo nga wakusongamu gwe tusula. Mama yatusomesa nnyo okubeera hambo, kyatuyambako ne tukula. Eyadde essuubi tulitadde mu Katonda, wali twanukula tulisanyuka matumbi nga gafuuse ebitangaala. Naye kati binnuma okubanga nkyadaaga, amazima binnuma okubanga nkyeyiya. Kane maama eyankuza ali ewakasinda, binnuma okubanga nkyadaaga, amazima binnuma okubanga nkyeyiya. Kane maama eyankuza ali ewakasinda. Kase mwebale mwena batuyambako kukula mwebale. Yadde bangi babasika nnyo mutwewale, mwakikoza bumalirivu mutwefase. Naye kiki ebintu byagaana, wadde twayimba buliba bwe buti, twaki future etukuba miti. Eyasoma okufuuka lawyer, kirumu okuvuga boda. Bwe batuma okubeera doctor, kimuluma kuva bipoda. Emirimu gya hunoju, yasoma ebipapula yateeka mu nju. Talina zigula lyenvu, obusente bwabula ayimba dengu.
Amazima binnuma okubanga nkyeyiya.